Busy Pond.
Yeah,
Brizzy on a
West side school of Anox, Kitch Mulok, and brand new breezes.
Mazazia, I'll sing and then the Capena, Kunayakuala. Life Katie, Mazazia, I'll sing and then the Capena, and it's just a Kumada. Never talk with Tira, Mokupanga, Mali. Nanga fila makupangela mali Nivitena nifamu kwa kakupanga mali
Makupangela bimbo
Niseli kutiela makupangela mali
Nipata kutiela fela fakupanga mali Kuzuwa makuseni kuya kwa kupanga mali Sichava silatanga moto ya sweli hande Manyando abalati balata kupila hande Auna niseli sawe na kono kabavona Kono au sinamane ukosho kubavona Kutiyoa kwa mukeke luso na kapako moki Batu baba cholo mane nani komoki Matabela nga kuluvona fela alusina Kufita balula pelele luso kwa usina Bako na kukusia kwa mukiti wa mwananjo Ike ya sativi zaleza kuliza
banjo Life KTA mazazia Au sinande ndende kapenda kuna ya kuwala Life KTA mazazia Au sinande ndende kapenda nilinjaza kumata Niwata kutela makupanga mali Ninaonanga fila makupangela mali Mvitena nifamu kwa kakupanga mali Miseli kutiela makupangela mali
Linja nitukaze kaufela tuwa kumata Au sinapene kaufela wa kumata Inge njia ye utwile mungo wakangamba Nikatia kulivani vizange mukamba Vale vani seya vani fafela malaki Kutiela makuvata kuna kona ki School of Hard Knocks boy kwanu kona lebo Kuseni senike nifita kare nifadepo Vava mumari ofesko noluna matu ntemba Nivalika nivene sakutisa kuntemba Vene ex ati boy chako chimozi Sindine wakaso nizagula chambe mozi
Life KTA mazazia Life KTA mazazia Au sinandende ndeka pende nilinjaza kumata Niwata kutiela makupanga mali Ninaonanga fila makupangela mali Vitena nifamu kwa kakupanga mali Niseli kutiela makupangela mali
Jua love chief chief na banzanga bene chipo Lua Jacob
Download
na
Mashake Westsidemusicblog.net
Shout out kwa my fans maka chinja kaofela Nivale makaponya nivale kisa malasha Straight from Sasheke is your boy Kitch Mulok
Brizzy on a beat
The movement
Sakona zero.